onye bụrụ chi ụzọ, ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Mana chi gị bute ụzọ, ife agabara gị were were. Kwefu onye nnachọ n'elu ụwa, ọyọba chi ya. Maka na chi ya bụghị otu o, onye na-achị ya. Mkpọba chi mu, chi mu na-aza mu.
Another Gbedu from NigerPickup.com.